Baby dirutaro sina mali Hila mina kutamani Nekupereke nyumbani Lali, lali Baby, chapa mimi sina mali Mani, hila mina kutamani City, nekupereke nyumbani Saliti, usiwe na hofu siti Nishike mkono twendeze tukati Penzi na tulile bati Usiwasikiliza umafataki Kunipenda wataki Mpwaga na kuba wangu Unapendeza sana mami ukipika pamba Koto na kupita kweli unawabamba Wanakifagiria wengine wanajigamba Cause you're so beautiful baby Seka, paka kapesa kalunja patali Kasekerengo mute viti Awokone kwa kuwacho ya kalonjirie Ono mwana tanjuzo mutima Ato waka mburwa njagala Ndi mulinda kensule mbazika Halisanga weranga wendi Baby, chapo mimi sina mali Hani, hila mina kutamani Siti, nikupereke nyumbani Baby, japo mimi sina mali Honey, hila mina kutamani